Zaburi ya 43. Mana, uncire urubanza, umburanire n'ishyanga ritagira imbabazi, unkize umuriganya n'ikigoryi. Kuko uri Imana y'igihome kinkingira, niki cyatumye untakure? Niki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Nuko hereza umucyo wawe n'umurava wawe binyobore, binjyane ku musozi wawe wera no mu mahema yawe. Maze nzajya ku gicaniro cy'Imana, ku Mana niyo munezero wanjye n'ibyishimo byanjye. Nguhimbarisha inanga Mana, ni wowe Mana yanjye. Mutima wanjye, niki gitumye wiheba? Niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye.